VOA. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ndabaramukije inshuti mwese aho muri hose, ikaze kuri radio yanyu. Hano muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ni ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika ya Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nongere mbahe ikaze mwe mukigera ku maradio yanyu. Ni ikiganiro muri isanga utuvuga ku ndwara ya SIDA, twibanda cyane ku rubyiruko. Nk'uko ishami rya ONU ryita ku buzima OMS ribivuga, ni ishami rya ONU ryita ku ndwara ya SIDA, ONU SIDA ribitangaza. SIDA ni indwara ikomeje kuba ikibazo kiremereye ku rwego rw'ubuzima ku isi hose, by'umwihariko mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Hagati mwaka ushize wa 2016, ishami rya ONU ryita ku buzima ryabaruraga miliyoni 18 n'ibice bibiri z'abantu bafata imiti igabanya ubukana bwa SIDA. Ishami rya ONU ryita ku ndwara ya SIDA, ONU SIDA, ryabaruraga mu mwaka wabanje wa 2015 miliyoni 36 n'ibice 7 z'abantu bagendanaga ubwandu bwa SIDA. Abantu miliyoni 2 n'igice kimwe banduye bwa mbere SIDA muri uwo mwaka wa 2015. Muri uwo mwaka kandi miliyoni 1 n'igice kimwe by'abantu bapfuye bazize indwara z'ibyuririzi, ugeranije na miliyoni 2 izo ndwara zahitanye mu mwaka wa 2015. Kubera imiti igabanya ubukana bwa SIDA, abantu basigaye babasha kubaho igihe kirekire. Cyakora urugamba rwo kurwanya indwara ya SIDA rurakomeje. Buri tariki ya mbere y'ukwezi kwa 12 buri mwaka, isi yose izirikana iyo ndwara. ONU SIDA ibona ko ibikorwa bihuriweho ari byo bizarandura SIDA. Uyu munsi rero mu kiganiro muri isanga turagaruka kuri iki kibazo cy'indwara ya SIDA, nk'uko bamwe mwabidusabye ko twakwibanda ku rubyiruko, yo maboko y'ibihugu hakaba n'amizero y'ejo heza hazaza. Uyu munsi rero Ijwi rya Amerika ryabatumiriye Dr. Mugwaneza Placide, ni umuyobozi mu ishami ryo kwirinda SIDA mu kigo cy'ubuzima mu Rwanda. Dr. Mugwaneza, mbahaye ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Akoze jeni.
Ye, mwiriwe neza, murakomeye.
Muraho.
Yego, reka mbanze mbifurize kandi n'umwaka mwiza muhire wa 2017.
Murakoze kandi muzabere mwiza.
Ye. Nagira ngo rero mutubwire muri makeya, ikibazo cy'indwara ya SIDA na virusi itera ni ikibazo gikomeye. Nagira ngo mutubwire muri rusange uko indwara ya SIDA ihagaze mu Rwanda.
Murakoze jeni. Nibyo koko nk'uko watangiye ubivuga, icyorezo cya SIDA kiri ku isi hose cyane no mu Rwanda kirahari. Bivuze muri rusange, bigaragara ko ku bantu bagera kuri 3% babona virusi itera SIDA mu Rwanda, bari mu cyiciro cy'imyaka hagati ya 15 kugeza kuri 19. Hanyuma by'umwihariko iyo urebye urubyiruko ubwo dufashe icyiciro cy'imyaka hagati ya 15 kugeza kuri 24, bigaragara ko muri bo 1% babana na virusi itera SIDA.
Ni ikibazo rero mwahagurukiye nka bamwe mu bashinzwe kurinda indwara ya SIDA. Twibanze nko ku rubyiruko, nk'uko nabivugaga uyu munsi ni rwo twibandaho cyane. Ni izihe ngamba zafashwe kugira ngo bafashe urubyiruko kwirinda SIDA?
Murakoze. ubundi kwirinda virusi itera sida cyane cyane nko mu Rwanda muri gahunda zihari, icya mbere ni uguha urubyiruko ubumenyi, kuko iyo abadafite ubumenyi ntibamenya n'uko birinda. Icya mbere rero cyafashweho ingamba ni ukwigisha urubyiruko hakoreshejwe uburyo bwose bushoboka. Hari ukwigisha, murabizi ko mu mashuri ubu ngubu kubera mu mashuri abanza habamo kwigisha ubuzima bw'imyororokere, ariko kabamo n'igice cyo kurwanya virusi itera sida muri rusange, ku buryo umwana ava mu ishuri ribanza afite ubumenyi bukeya buri ku kigero cy'ubwenge bwe kijyanye na virusi itera sida. Ikindi, uko abagiye bisumbura hejuru, iyo ugeze mu mashuri yisumbuye nko muri secondaire, bo usanga harimo n'ibyiciro ibyo twita club anti-sida, amahuriro y'urubyiruko yicara akaganira ku cyorezo cya virusi itera sida, hanyuma bibaho no mu ma university amashuri yisumbuye niyo ariko navuga. Icya mbere icyo ni uburyo bwo kubigisha kugira ngo bamenye ubumenyi buhagije kuri virusi itera sida.
None mubona ibyo bikorwa, hari ibindi mwari mugiye gukomerezaho? Nagira ngo mbabaze niba mubona ibyo bikorwa byitabirwa n'urubyiruko nk'uko mubibahamagarira mubibashishikariza.
Ego, icyo nari ngiye kongeraho ni uko ubwo ni bumwe mu buryo bwo kwigisha urubyiruko kugira ngo bamenye virusi itera sida biciye mu mashuri, ariko hari n'ubundi buryo butandukanye bukorwa, ari ugutanga ubutumwa bwanditse udupapuro dutoya ari two bita nka declarant, ku buryo umuntu wese ashobora kwisomera ibijyanye na virusi itera sida. Ibyo bitegurwa cyane cyane na gahunda ishinzwe kurwanya sida mu Rwanda. Ikindi, hari ubutumwa dutanga mu ndirimbo zikorwa by'umwihariko bijyanye no kurwanya virusi itera sida, murabizi ko urubyiruko rukunda ibintu birimo imyidagaduro, nabwo ni bumwe buryo bukoreshwa kugira ngo tubafashe kugira ubumenyi buhagije kuri virusi itera sida. Hanyuma ikindi n'ibiganiro bitandukanye uyu munsi mwadutumiye, ariko amaradiyo atandukanye n'ibinyamakuru byandika n'ibica ku mbuga za interinete, hari ubutumwa ducishaho kugira ngo dufashe urubyiruko kugira ubumenyi buhagije.
Iyo murebye mubona aho ikibazo abahura n'ikibazo cya sida cyane bugarijwe cyane, mugereranije tuvuge nk'abakobwa n'abahungu, imibare iratandukana?
Yego, nk'uko nabibabwiye, rimwe ku ijana ni mu cyiciro cy'urubyiruko kiri hagati y'imyaka 15 kugeza kuri 24, abahungu n'abakobwa. Ariko iyo urebye abakobwa usanga ari bafite ibyago byinshi byo kwandura virusi itera sida. Nciye nko mu mibare, murabizi ko buri myaka 5 hari ubushakashatsi bukorwa mu Rwanda no mu bindi bihugu wenda burakorwa bwo kureba aho icyorezo cya virusi itera sida gihagaze. Urebye rero nk'ubwo duheruka mu 2015, bigaragara ko dufashe ikigero cy'imyaka 25 kugeza yenda kuri imyaka 25 kugeza kuri 29, bigaragara ko nk'abakobwa babana na virusi itera sida bari ku kigero cya 4.2. Ariko wareba mu bahungu muri icyo kigero ugasanga bafite abana na virusi itera sida ni nk'umwe n'ibice 7%. Murumva ko harimo itandukaniro rikomeye. Wazamuka hejuru nanone wareba icyiciro kiri hasi gato cy'imyaka 20 kugeza kuri 24, ubwo bushakashatsi bwa 2015 bukerekana ko mu bakobwa aba bana na virusi itera sida bagera kuri 1.8%, ariko abahungu bangana nabo ari 1%. Murumva ko rero biratandukanye, abakobwa igitsina gore nicyo cyugarijwe na virusi itera sida rusange.
Ese nko ejo bundi twavugaga abana b'abakobwa bafatwa ku ngufu, nko muri abo bafatwa ku ngufu hari abamwe agiye mubonamo arabigeze bagaragaza ko banduye virusi itera sida muri ubwo buryo?
Gufatwa ku ngufu ni umwe mu buryo butuma abakobwa bagira ibyago byinshi byo kwandura virusi itera sida kurusha abahungu, ariko ubushakashatsi bw'umwihariko bureba abantu babana na virusi itera sida ariko ntibababaza mu buhe buryo batekereza kuba baranduyemo.
Ubu se hari ibyo mwamaze kutubwira bijyanye n'ukuntu mbafasha kwirinda muri ubwo buryo bwo kwigisha, kuba bajya mu ma club anti-sida bakaganira kuri icyo kibazo, bakungurana ibitekerezo, bakungurana inama, kuba hari ubutumwa butangwa haba mu ndirimbo, mu nyandiko, cyangwa se ku maradiyo, ku mateleviziyo n'ahandi, murabona ko ahakwiye gushyirwa ingufu kugira ngo barusheho gusobanukirwa se cyangwa se barusheho kwitabira uburyo bwo kwirinda, murumva ari he hashyirwa ingufu?
urebye usanga igitango ari ugufata ari ugukoresha uburyo bukomatanije nk'uko narindivuze nk'uko duhora tureba n'ubundi bushyashya dushobora gutuma twatanga ubutumwa ku rubyiruko kuko uburyo bumwe ntibuhagije icyo navuga muri rusange ni ukuvuga ngo urubyiruko ruri mu byiciro bitandukanye niyo mpamvu hafatwa n'ingamba zitandukanye urubyiruko ubundi mu gifaransa cyangwa mu cyongereza biratandukanye hari ibyiciro bitandukanye hari abana bo mu kigero cy'imyaka 10 kugeza kuri 19 ariko hari n'abitwa urubyiruko cyangwa yuko mu cyongereza bava ku myaka 15 kugeza kuri 24 abo ibyo byiciro by'imyaka rero bisangwa ahantu hatandukanye niyo mpamvu kuvuga ko twakwibanda ku buryo bumwe kugira ngo tubigishe bitakoroha kugira ngo tubashe kugera kuri bya byiciro by'imyaka yose kuko hari abakiri mu ishuri amashuri abanza abageze mu isumbuye abageze muri za kaminuza ariko hakaba n'icyiciro noneho cy'urubyiruko kitigeze kigira amahirwe yo kugera mu ishuri bari mu ngo aho batuye niyo mpamvu dutekereza ko gufata ikomatanyirizo ry'uburyo bwo gutanga umusaruro kurusha gufata uburyo bumwe
nk'abo se batagize amahirwe yo kujya mu mashuri bo bafashwa gute ko twabonaga ko abandi bashobora nko kujya muri ayo makrebe bagahuriramo abo bandi bo bari tuvuge nko mu bice by'icyaro cyangwa se no mu mujyi ariko batize bafashwa gute kwirinda
yego naba abataragize amahirwe yo kugera mu mashuri ziriya club ntabwo ziba mu mashuri gusa ziba n'aho batuye ku buryo babasha guhura bakungurana ibitekerezo ariko hari n'ahandi hari ibigo by'urubyiruko bifere nabyo byakira abantu bose ari abagiye ku ishuri n'abatajya ku ishuri ku buryo babonera ubutumwa burambuye mu rwego rwo kurwanya SIDA
ndabashimiye rwose madame Mugwaneza kuri ibi bisobanuro murimo kuduha nibutsa abatwumva ko iyi ari radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda aho tuganira ku ndwara ya SIDA ariko cyane cyane twibanda ku rubyiruko tujye ku murongo wa telefone twakire bamwe mu bakunzi b'ijwi rya Amerika bifuza kubaza ndaguheraho Laurent uranyumva
yego turabumva cyane
urahagana he
agende mu Burundi hafi yo mu Rwanda mu ntara ya Kirundo
mu ntara ya ikibazo ufite cyangwa igitekerezo
yego me ubwa mbere nagira mba uwo muntu ajejwe yaba magara abantu mu Rwanda hari igihe nakunda kuvuga ngo mu gwaruka ngo SIDA ngo ni nyinshi cyane ariko tubiravye tugasanga umwenga ababyeyi ntibabaha impanuro uko bikwiye ikibazo cya mbere najyana mubaze none iva kuki kugira ngo umwana ave mu rugo agende gushurashura kandi afise ababyeyi ntibamuhanure kugira ngo ibyo bibazo bishobore kugabanuka kuko ubiravye SIDA cyane irava ku bushurashuzi kandi ugasanga mu gwaruka nka twebwe biva n'ukuntu usanga abana bataganira n'ababyeyi habura iki kugira ngo ababyeyi begere abana babo babahe impanuro zikwiye kugira ngo bashobore kwirinda ubushurashuzi
ubwo icyo cyaba ikindi kiganiro twazageraho mu minsi iri imbere ariko ubu ngubu turimo kureba uburyo nyine bafasha urwo rubyiruko kugira ngo birinde ntago turimo kureba ukuntu ibibera mu rugo kugira ngo umwana ajye mu byerekeranye n'ubushurashuzi ubwo tuzashobora kuzategura ikiganiro kuri ibyo ngibyo nabyo tukabiganiraho hari ikindi gitekerezo wifuzaga kumugezaho
yego nashaka kumubaza kandi bisanzwe tubizi neza ko urwaruka rukenera ibyo kwikingira nk'ibijyanye nka prudence nk'akarorero ugasanga aho bategezwa kubikura kugira ngo bikingire uko byananiye basibikingira ariko ugasanga ntiboneka neza mbega bariko barategura gute kugira ngo ibyo bibakoresha mu kwikingira biboneke bikwiragire mu mihana yose kugira ngo abana ntibashobore kugwa mu ibyo bibazo byo kwandura umugera wa SIDA murakoze
urakoze Laurent reka twakire na Ernest mbere yo kuha ijambo Dr. Mugwaneza Ernest uranyumva
ndabumva cyane
urahagana he wowe
njye ndi Kampala muri Uganda
ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
ndonge cyo navuga ngire complete iyo cyane cyane ibyo koko bigaragara ko ari rwo rufite imbaraga zo kurwanya icyorezo cya SIDA abana ati abantu mutumirwa mwatumiye ni icyo batekereza nko ku rubyiruko cyane cyane abana b'abakobwa cyangwa barahantu bicuruza nawe bigaragara yuko nawe arimo abantu batuma bakurira abagabo benshi cyane indwara ikarushaho gukwirakwira hirya no hino. Bavuga nk'abakobwa baba bafite nk'ahantu baba runaka ahantu hasi ariho hacururiza abakobwa bicuruza muri make. Ndumva Leta nawe yagira icyo ikora nawe ikareba uburyo yacubura nk'ubwo ngubwo. Ikindi nagarukaho cyane cyane nabonye barabitangira mu Rwanda ku bantu bitegura kubana. Ndumva bakongera imbaraga abantu bajya kubana bakwipimisha. Ikindi nagarukaho ni ubukangurambaga mu mashuri kuko ariho hahuriye urubyiruko cyane cyane. Akongera ubukangurambaga no mu baturage barahari hirya no hino mu byaro. Ikindi nagarukaho ni uburyo bwo kwisiramura. Uburyo bwo kwisiramura nabwo bigaragara yuko hari icyo bugabanyaho. Ndumva abantu hirya no hino bavuga yuko ari uburyo buhenze. Ndumva Leta hari ukuntu yagabanya nk'ubiciro abantu benshi bakwisiramura kandi bigaragara yuko ari uburyo bugenda burindwa abantu cyane cyane nk'abantu badakoresha agakingirizo. Ikindi nagaruka ni ibyerekeranye n'agakingirizo puridanti muri make kondomu. Ndumva hakongera hirya no hino hari abantu bumva ko kugakoresha bitabareba nabyo hakorwa ubukangurambaga mu baturage. Nicyo nashaka kubabwira.
Ndagushimiye cyane Ernest kuri ibi bitekerezo byawe uduhaye. Dr. Mugwaneza, nagira ngo mugire icyo muvuga ku byo Laura na Ernest bamaze kuvuga.
Mpere ku bitekerezo bya Laurent, arakoze cyane. Ibyo yavuze nibyo, ntabwo ari gahunda y'ikiganiro cy'uyu munsi, ariko biri mu mbogamizi. Biri mu mbogamizi cyane cyane nibanze ku cyo yatubwiye cy'uko ababyeyi badakunda gutanga impanuro ku bana babo. Ubundi nibyo koko ubukangurambaga bwagombye guhera mu muryango, aho umwana agomba kuganirizwa n'ababyeyi be ubuzima bw'imyororokere n'uburyo bwo kwirinda virusi itera SIDA, ariko usanga benshi batabasha kubikora kubera yenda umuco, ntibabashe kubwira abana babo cyangwa nabo ubumenyi buke baba bafite. Ibyo rero ni imbogamizi mu kurinda virusi itera SIDA mu rubyiruko, natwe twese tugomba guhagurukira kugira ngo muhimbe ko ababyeyi ari ryo tangiriro. Ndibaza ko aricyo yari yavuzeho cyane cyane.
Yari yavuze n'udukingirizo.
Yego, n'agakingirizo, gukoresha agakingirizo uko kakwirakwizwa kugira ngo abantu babashe kukabona. By'umwihariko mu Rwanda tugira uburyo bubiri dutangamo agakingirizo cyangwa butatu. Hari udukingirizo tuboneka mu bigo nderabuzima umuntu yaje kwa muganga, hari udukingirizo butangwa mu mabutike ajya twita social marketing, umuntu ashobora kugenda akabugura, ariko gahunda y'igihugu ifatanyije n'abafatanyabikorwa ku buryo igiciro cyagabanuwe cyane kugira ngo abantu babashe kukagura. Hanyuma ubundi buryo bwa gatatu twatangiye ikintu gishyashya mu mujyi wa Kigali ni ugutanga kiosike zitangwa kondomu amasaha yose ku munsi, cyane cyane ahantu tuzi ko hakorwa bya bikorwa bituma umuntu ashobora kwishora mu mibonano mpuzabitsina idakingiye. Ubwo ni uburyo butatu dufite by'umwihariko kugira ngo dutange agakingirizo ku bagakeneye.
Ernest nawe yari yagarutse kuri ako gakingirizo, wavuga ko gakwiye gukoreshwa, ko hari abavuga ngo ntabwo biboka bareba, avuga ati hagombye gushyirwa ingufu mu gukangurira abantu kugakoresha.
Yego, mu by'ukuri nkomereje ku bitekerezo bya Ernest, gukoresha agakingirizo nakongera gukangurira abantu ko agakingirizo kari mu by'ibanze bituma umuntu ashobora kwirinda virusi itera SIDA. Abenshi impamvu batagakoresha ni ikibazo cy'imyumvire cyangwa gutinya uko abantu bamubona, akaba yatinya kujya kukagura kuri butiki imwegereye cyangwa kugafata kuri iyo kiosk avuga ati abantu barandeba. Ariko nongera kwibutsa abantu utinya ko bakureba ariko none ukishora mu mwana w'umuzabitsinzi ushobora gutuma urwara indwara y'ubuzima uzarwara ubuzima bwawe bwose twagombye kurenga iyo myumvire ugahitamo ubuzima ugatinyuka gukoresha agakingirizo kuko icyo gihe nta kindi ushoboye gukoresha
umubyeyi yatanzemo n'izindi nama zerekeranye no kongera ubukangurambaga harimo n'ibyerekeranye no gusiramura uretse ko yavuze ngo birahenze byo bikorwa gute abantu bashobora kubikoresha mu buryo bworoshye
yego nibyo koko n'ibyo yavuze nibyo hakwiye kongera ubukangurambaga muri rusange yavuze ibitekerezo byiza aba urubyiruko rwitegura kurushinga nibyo koko iki ni ikintu gikomeye kuko abantu bashakanye bazi ko bahagaze biyoroshye kugira ngo bafate ingamba igihe basanze ari bazima kugira ngo bazakomeze ari bazima ikindi yavuze ni kuri iyi gahunda yo kwisiramuza nibyo koko bigaragara ko ifasha kwirinda virusi ku muhungu cyangwa ku bagabo wayikoreye kugera ku kigero cya 60% ariko kongeraho ariko ntabwo bivanaho gukoresha agakingirizo ni ukuvuga ngo rero biragaragara ko iyi porogaramu ifasha nibyo koko u Rwanda biri muri gahunda ishyira mu bikorwa kugira ngo ifashe abanyarwanda kutandura virusi itera sida cyane cyane abagabo hariho gahunda rero ifasha ibigo nderabuzima ari nabyo bitangiye serivisi mu gihugu kubona ibikoresho bitaguzwe kugira ngo abantu baze babagana babona iyi serivisi ku giciro gitoya cyangwa ku buntu ibyo rero ni gahunda yatangiye ariko igikomeza gushyirwamo imbaraga cyane cyane kugira ngo aho bya bikoresho bitaragera abaturage bayikeneye nabo babasha kuyibona cyane cyane ibyo rero biri gukorwa mu buvugizi biri gukorwa kugira ngo ibe yajya mu bwisungane mu buvuzi aho umuturage ashobora kwishyura amafaranga makeya cyane
Iyi ni gahunda yatangiye nayo dushobora kuzayiganiraho mu bihe biri imbere ariko mubona irimo kwitabirwa
iritabirwa cyane kuko iyo urebye bwa bushakashatsi nababwiye wa buri myaka 5 kugira ngo turebe aho ibipimo by'ubuzima bigeze uyu mwaka wa 2015 utwereka ko abagera kuri 30% bamaze kubona iyi serivisi bakorewe gahunda yo gusiramurwa ariko wareba mu myaka 5 yabanjirije 2010 bigaragara ko abantu 13% bonyine niho bari barakorewe iyi gahunda bivuga ko mu gihe cy'imyaka 5 ibipimo byabashije kwikuba kabiri kuvuga ngo ni ibipimo byiza nubwo bikiri hasi ni nayo mpamvu tugishyiramo imbaraga kugira ngo abantu bose bayishaka babe bayibona
reka tumanze twakire Arnaud mbere y'uko hari ikindi kibazo Ernest yari yavuzeho cyerekeranye n'urubyiruko rwicuruza turaza kukigarukaho mu kanya ubwo mugire icyo mukitubwiraho tubanze twakire Arnaud uranyumva
ndakumva Jenny
ubi urahagana hehe
mu ntara ya Muyinga
ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
Dr. ndumva mu Rwanda ubukana bwa butera sida umenga buri kuburagabanuka mbega boba barakoresheje uburyo bwahe kugira ngo ubwo bukana bugabanuke hanyuma nkamaze ikindi kibazo ese iyo murabona nko mu gihugu cy'iwacu cy'u Burundi hariho amahoteli usanga harimo abantu babigeme badanaza umubiri wabo kandi ariho kenshi hakunda kuva iyo ndwara kuko ndabibona nk'aha mu gihugu cy'iwacu barahari ugasanga kenshi abazi kwarondera aba baza kubera haba hari ibintu by'inzoga ugasanga banywa inzoga bagasanga bagiye kubwiye gucyo nyine mbega mu gihe iyo mu Rwanda iwabo baremerewe kujya mu bwubare cyangwa ntibemerewe hanyuma nk'amazi ikindi iyo umugabo yisiramuje agahuza imibonano mpuzabitsina nawe nyine baba babigize baravuga ko adashobora kwandura byo bari byo murakoze
urakoze ano reka ubwo muganga Placide Mugwaneza gusubize nagira ngo mubwire ano kuri ibi bibazo abajije arano uri mu yinga mu Burundi abaza icyo mwebwe mwakoresheje mu Rwanda kugira ngo mugabanye ubukana bwa sida.
Arakoze Arno. Nkuko natangiye mbivuga, ubukana bwa virusi itera sida ubundi ku icyakozwe mu Rwanda cy'umwihariko ni uko izi serivisi zakwirakwijwe ahantu hose. Ni ukuvuga ngo ku kigo nderabuzima wageraho cyose uzasanga izi serivisi zihari kandi zitangirwa ubuntu, ari uguhera kwipimisha virusi itera sida, wasanga waragize ibyago byo kwandura bagahita gutangiza gahunda y'imiti kandi ku buntu. Ikindi, hari gahunda zose ubwoza neza mu rugero ntanze, ariko nifasha ababyeyi babana virusi itera sida kuba batakwanduza abana babo igihe babatwite cyangwa babyara abana bonsa, niyo gahunda ibaho. Ni ukuvuga ngo mu bigo nderabuzima bigera birenga 500 byo mu Rwanda cyangwa cyose usanga izo serivisi zihari. Ubwo ni uburyo bumwe rero. Ikindi cya kabiri nibaza ko gikomeye ni ubuyobozi bw'igihugu bwashyizemo imbaraga kugira ngo ibyo byose bikorwe, ari ukubona serivisi aho hose mu bigo nderabuzima, ari kugira ngo serivisi ziboneke ku buntu kugira ngo umuntu wese abashe kubona imiti cyangwa serivisi. Ikindi ni ugukorana neza n'abafatanyabikorwa bacu, nk'uko mubizi izi gahunda ku isi hose yaba mu bihugu bitandukanye bya Afurika, tuba tugiye dufite abaterankunga cyangwa abafatanyabikorwa batandukanye, kandi noneho dufite n'icyerekezo muri izi gahunda dushaka iki. Noneho n'abafatanyabikorwa bakaza baza gutera inkunga igihugu, ariko batera inkunga dufite umurongo tugenderaho mu gutanga serivisi ku muntu wese aho ari kugira ngo ubashe kumugeraho.
Radijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro ku ndwara ya sida cyane cyane twibanda ku rubyiruko. Turaganira na Dr. Placide Mugwaneza uri i Kigali mu Rwanda. Nagira ngo tubanze noneho turuhuke gatoya hanyuma tubone gukomeza ikiganiro.
Chuti z'ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro ku ndwara ya sida cyane cyane mu rubyiruko. Dr. Mugwaneza, tugaruka kuri cya kibazo Laurent oya Ernest wa kibajije kibijyana n'indaya, hamwe na Arno nawe yakigarutseho avuga ibyerekeranye n'abantu bicuruza. Uwo mu Burundi yavugaga kwidandaza, hanyuma ubwo najya ngo mumabwire rero igikorwa kugira ngo mufashe abantu ku izo ndaya kutanduza abantu. Dr. Mugwaneza,
naho kuri iki kibazo babajije, nibyo koko hari abantu bakora umwuga w'uburaya. Icyo muri gahunda rero tuba tugomba kwitaho cyane cyane ni ukumenya ko ari mu bantu ba mbere bakwirakwiza virusi itera sida, by'umwihariko mu Rwanda bigaragara ko ari icyiciro cy'abanyarwanda babana na virusi itera sida kiri hejuru kurusha abandi. Ni ukuvuga ngo aho abandi mu banyarwanda muri rusange ababana na virusi itera sida ari 3%, ariko mu bakora umwuga w'uburaya bigaragara ko ababana na virusi itera sida bagera kuri 45.8%. Murumva ko ari umubare munini rero. Kuri iyo mpamvu rero ni mpamvu gahunda y'u Rwanda yashyizeho gahunda yihariye yo gufasha abantu bakora umwuga w'uburaya, ko abari bazima bakomeza ari bazima n'abamaze kurwara batakomeza gukwirakwiza virusi itera sida. Hari gahunda rero zihariye zibakurikirana ku buryo baza kwisuzumisha buri gihe, bakabapima virusi itera sida buri gihe abakiri bazima, abamaze kubana virusi itera sida bakabaha imiti, kuko byagaragaye ko no gufata imiti ni bumwe mu buryo bufasha kugabanya ibyago byo gukwirakwiza virusi itera sida. ikindi nuko ngeze kubabwira za kiosque twatanze twashyize mu mujyi wa Kigali zagiye zishyirwa ahantu hakorerwa ibyo bikorwa by'umwuga w'uburayi zigiye ziri ahantu hafi y'utubari nawo nkuko bahoze babivuga aho na wa wundi wagerageza wakenera agakingirizo ari aho hafi muri ahantu bakorerwa umwuga w'uburayi cyangwa hari n'utubari niryo ashobora kujya kuri ya kiosque ifunguye amasaha yose akayabona agakingirizo.
Yereka none ubwo twakire na Aaron turi kumwe.
Yego turi kumwe.
Urahagana he?
Ni Muyinga.
Ye ikibazo cyawe
nagira ndamubaze ati ese ko mbona inzara igoma itera mwa kano karere turimwo
yego
abantu bajya mu bintu by'ubusambanyi cyangwa ugasanga bagiye mu bwo bw'uburaya nyine iki nacyo nagira ndamubaze nta gahunda bafite yo gutuza burundu icyo kiza cyasize
urabyumva nawe biramutse bikunze urumva niyo ntego babashije kuyituza burundu byaba ari byiza cyane. Ahubwo kubigeraho nicyo niho mbona ko inzira ikiri ndende. Nukujya muri bafashamo ko abaganga ntago bakora bonyine akazi kabo baragakora bashyiramo ingufu bakakora za gahunda nyinshi cyane zitandukanye zo gufasha abantu kwirinda ariko n'abantu bagomba gushyira akabo. Ubwo araza kugira icyo akubwira reka twakire na Nitunga. Nitunga turi kumwe.
Ego turi kumwe.
Ye wowe uraduhamagarira he?
Yewe ndi mu ntara ya Muhinga komine Buhinyiza umusozi wa Mabahabwe niho nibereye.
Ye
nashaka amakuru mutumire. Ko turumva cyane cyane umugera wa SIDA iyo wajumva ko ari mu bihugu by'abazungu biteye imbere ugatsindwa si kimwe muri Afurika iwacu mugabo kugeza ubu muri mu bindi bihugu biteye imbere umugera ego uracyahari nkaho wigeze uhava gusa mbwa wowo usa n'uwo ugabanuke waragabanuke uko abantu bawandura ubusi si benshi ku rugero nk'uko koba ari no muri Afurika cyangwa mu Burundi n'ahandi none bobo wabakoze gute wabakora gute kugira umugera bobo urehe uguma ubandanya ugwirana gusumbya muri Afurika ntakuru natwe botubwire ukuntu wabagenzi ugira natwe urubyiruko rw'ubu kugira tumenye ni twirinda cyangwa twokora kugira umugero wo kuma ubandanya wiyongera ku byinshi akabazo ka kabiri nako nashaka mbaze cyane cyane nko kurekere mu Rwanda twaba twumva cyane cyane ko umugera naho nguba ubarembeje cyane gusa si kuri bose gusa mugabo urugero runiniya umugera uriyo mugabo mu nyubako atabaza babahimiriza ngo bakoreshe ubupfuko imbere y'uko baza kurangura mabanga y'abubatse none bishika gute hame tuhagira yaho kwandura kandi bakoresheje ubwo bupfuko naho bavuga ngo umugero ashobora kuwandura ngo yo agapfuko katabutse none wakiwandura ubwo nyine katabutse cyangwa nuko haba habaye yuko amaraso y'uwo mwenge murakora na mwese muba mwakomeretse kugira mushobore kwandura ubibazo nayo se byabizi.
Urakoze cyane. Ye Dr. Mugwaneza bagarutse ku bibazo by'agakingirizo n'ikoreshwa ryako ni mugira icyo mubabwira.
Murakoze nitunga ku kibazo abajije cy'agakingirizo. Agakingirizo nibaza ko uko abivuze ubundi agakingirizo umuntu agomba kugakoresha neza kandi buri gihe. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari uyu munsi wagakoresheje ejo wagasibye. Nibaza ko abantu benshi bakunda kubyitiranya. Nk'uko yabivuze rero ntabwo abantu bandura virusi itera SIDA bakoresheje agakingirizo ahubwo haba habayeho uburyo butari bwiza bwo kugakoresha cyangwa bakagakoresha igihe kimwe ubundi bakagasimbuka ntibagakoreshe. Ntabwo ari uko kaba ariko katatanga uburyo bwo kwikingira.
Yabazaga iyo gatabutse niba umuntu ashobora guhita yandura
iyo gacitse. Ndabyumvise none. Ni ukuvuga ngo iyo gacitse ubundi ibyago byo kwandura virusi itera SIDA ntabwo ari 100% ku mibonano mpuzabitsina idakingiye ukoranye n'umuntu ubana na virusi itera SIDA. Hari risike iri munsi ya 1%. ariko igihe gacitse koko kwana n'umuntu umubonano mpuzabitsina ubana virusitera sida ushobora kwandura uko biba byumvikana virusitera sida iba mu masohoro ntabwo bivuga n'amaraso mu maraso ibamo ariko igihe cy'imibonano mpuzabitsina iba iri mu masohoro nk'uko yabivuze neza rero ishobora no guterwa n'uko haba habayeho gukomereka hakaboneka aho yinjirira
bwa buryo se bwo gutanga nk'umuti bwo gufata umuti bujya buvugwa ngo umuntu yafata umuti mu masaha runaka akimara kubona ko ashobora kuba yanduye hari icyo mwababwiraho
yego nibyo koko hari uburyo bwo gufasha umuntu ushobora kuba yagize ibyago byo kugura n'umuntu ubana na virusi itera sida ari gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye cyangwa icyo gihe agakingirizo kacitse cyangwa abaganga bakora kwa muganga igihe ashobora kwijomba cyangwa akikata igihe abaga umurwayi akabamo n'igihe cya agisida murabitwa agisida kenshi abantu barakomereka n'amaraso akameneka ni ukuvuga ngo hari uburyo bwo gufata imiti kuko uwo muntu aba yahuye n'ibyago byo guhura n'umuntu ubana virusi itera sida imiti rero bayifata mu gihe kitarenze amasaha 48 wegera ku kigo nderabuzima kikwegereye cyane cyane ubu ndavuga mu Rwanda icyo gihe bakagupima bakareba niba koko wowe ubwawe utaha na virusi itera sida noneho basanga ukiri muzima ariko wahuye na bya byago by'uko waba wahuye na wa muntu ubana na virusi itera sida hari imiti baguha y'ukwezi hanyuma wayimara ukazagaruka ku kigo nderabuzima bakagukurikirana bakongera kugupima bakareba koko niba ya miti iragufashe utakwandura
iyo miti imara igihe kirekire
bayifata igihe cy'ukwezi bayifata igihe cy'ukwezi ni byo bita prophylaxis post exposition cyangwa post exposure prophylaxis
uriya Aaron w'Imuyinga yari arimo anabaza avuga ati umugera waragabanutse mu bihugu tuvuge nk'ibihugu byateye imbere ati ibyo bihugu byo byakoze iki kugira ngo bibashe kugabanya iyo virusi itera sida yibaza niba natwe ibyo bintu twabikora mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere bikabasha kugira icyo bigeraho
arakoze nibyo koko bigaragara ko hari igiciro virusi itera sida yagabanutse mu bihugu byateye imbere cyane cyane mfashe urugero ni nka gahunda zimwe batangiye imbere mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere twe tutarabitangira nafata urugero nka gahunda yo gufasha ababyeyi babana na virusi itera sida igihe batwite babyarana banonsa kugira ngo babyare umwana muzima nk'uko mubizi muri bihugu byacu biri mu nzira y'amajyambere tugendera ku mirongo migari y'umuryango umuryango mpuzamahanga ushinzwe ubuzima OMS hari amabwiriza rero cyangwa imirongo migari itanga ku bihugu kugira ngo ikurikirane muri iyi gahunda by'umwihariko navugaga yo gufasha ababyeyi bana na virusi itera sida kutanduza abana babo iyo urebye iyi gahunda igitangira muri bihugu byacu ikiri mu nzira y'amajyambere baduhaga imirongo migari cyane cyane ukurikije ubushobozi bwari buhari n'ubushakashatsi bwari bwaragaragaye ko n'ubushobozi ku bihugu ko umudamu ashobora gufashwa yenda nk'igihe atwite gusa ariko ntabwo uburyo muri bihugu byacu byo gufasha umubyeyi igihe azaba yonsa umwana kandi bizwi neza ko ubushobozi ari bukeya ku buryo ibihugu byacu biba byabona nk'amata yo kugurira abana bose icyo gira ngo mu bihugu byateye imbere bo kubera ubushobozi bwinshi bo icyo gihe umudamu agaragaye ko wanga virusi itera sida kugira ngo bamufashe azabyare umwana muzima ni ukuvuga ngo nta mwana wonka n'umwe bya byago twebwe mu bihugu bikiri mu nzira tuba dufite byo ko umwana ashobora kwandura ari konka icyo gihe bikaba bigihari ariko kuko bafite ubushobozi iyo mbogamizi bakayikuraho ikindi ni uko batangiye bo yenda batanga imiti umuntu agahita ahita ayikomeza igihe cyose ariko twebwe kubera ubushobozi bw'ibihugu byacu wasangaga mu mizo ya mbere dutanga imiti ifasha nk'umubyeyi igihe atwite ariko yamara kubyara tube dufite umuti wamufasha kubungabunga ubuzima bwa wa mwana
kandi yenda agakomeza konsa
cyane cyane
kandi yenda agakomeza konsa
cyane kuko abenshi nta bushobozi baba bafite bwo kugura iryo simbura isimbura abenshi cyangwa ufasha abenshi ubwo ni uburyo bumwe bwerekana rero ko ukurikije ubushobozi bw'ibihugu byacu bifite n'ibihugu byateye imbere bimwe byagiye bituma ari uko bo bafite aho bageze kuturusha ariko natwe nibaza ko turi mu nzira yo kuba twahagera muri iyi minsi.
Reka twakire noneho na Eme. Eme, turi kumwe?
Yego, turi kumwe.
Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Ikibazo cyanjye nabaza ariko ndaraba ukunene ibintu by'ubuhuzi bikina bigwiriye mbonye abantu bavuka abana bavuka ko batagira base bamwe biti twari bagira ubwoba yuko sidari nyinshi babaza baragira bakagira amatohozi uko igihe kigiye ingingo bafata n'izihe zishobora gutuma igisiya gihagarara kubera ndagira ubwoba yuko bibaka inkingo bafatwa nk'umuntu bamutumye bagasanga afite sida kubera mbona umwe ashaka gufata ingingo zitoya akihangana iminsi mike hama akahava akayifata nk'ibisanzwe ugasanga yanduje abandi n'umuntu umwe ngo ataramenyekana bishobotse akamwigisha kugira ngo yisebura hamwe hageze igihe kimubika amufata akagira ikibazo akumva to kwihangana abantu bo bari ku mapfuma yihangana.
Ariko ibyo birakorwa ariko ibyo by'ubushakashatsi n'ibyo byo gusobanurira abantu uburyo bandura n'uburyo bashobora kwirinda byose birakorwa nuko ahubwo abantu batabikurikiza
ariko abo bamenye abo bapimye bagasanga baragwaye ntabira kimenyekana yuko bagwaye kugira ngo hamwe niyo byamunanira kwihangana wari karabibaza agapfuma amenya ati uyu muntu turi kumwe neza neza apfuma bimwibutsa hama bihangana cyangwa bakoresha ubundi buryo.
Uravuga nk'abantu bashakanye?
Oya, abasore n'inkumi cyangwa abagabo bapimye bagasanga barandiye. Abakwiye kumenyekana kugira ngo hamwe umuntu yihenze cyangwa kwihangana ukamunaniye hamwe bari kumwe ariko arabibaza apfuma bimenya kwihangana.
Ndabyumva ariko uravuga ngo bakamenyekana gute? Se babajya batangaza amazina yabo se byagenda gute?
Bishobotse bapfuma batangaza cyangwa nyine bakabigisha ukungende bo nyine bimenyekanisha ubwa mwe hazagira ubu bikongako
umuntu wese akajya agenda afite icyapa cyanditseho ko agendana ubwandu bwa sida se?
Oya, kujya ari abantu bahora bagenda bakimenyekanisha mu ruhame bakavuga bati cyewe nari ari nk'umunsi mukuru by'abahariye ngo kurwanya sida bakagara bakavuga ati cyewe naranduye hama abantu bakaza barabimenya kujya kubera kibara yaranduye nyine yabinyegeje abagomba kuzo bamumurira akabantu bahamye nako ndabyumva.
Washaka kuvuga gutanga ubuhamya akavuga nk'ibyamubayeho cyangwa se ko sida ari indwara koko kandi ko ishobora gufata buri wese ko nawe uwo muntu nawe yayirwaye?
Yego.
Yenda gushimiye Eme.
Ama kandi kabazo ndagomba mbaze. Abona ku marezo sosiyo bavuga ngo babatoye ngo ibagise ya sida urukingo rwa sida. Hari umuprofeseri yanditse ngo yitwa Mavungu wo muri umugabone babitoreza akabona ko ari byo hama bimaze kumenyekana ko ari byo abagaheza rukagwizwa abantu mbona umwe ngo ashobora guhora
ngo abibonye uyu munsi
abibonye mu marezo sosiyo
avuga ko urukingo rwa sida rwabonetse
ngo yarutoye umuprofeseri w'umugabone ngo yitwa Mavungu yoba yarutoye.
Urakoze cyane Eme. Dr. Mugwaneza, hari icyo mwavuga kuri ibi ngibi bya Eme?
Yego. Eme, akoze ku gitekerezo atanze. Ubundi nk'uko bimeze kwa muganga muri rusange, nta muganga wavuga uburwayi umurwayi waje amusanga afite. Niba umuntu arwaye diyabete, si ngombwa ko muganga agenda atangaza ko umurwayi abana na diyabete. Ibi bikaba no kuri virusi itera SIDA. Hanyuma nibyo koko umuntu ubana na virusi itera SIDA tubakangurira gutanga ubuhamya nk'uko yabidusobanuye. Twaje kurangira ari cyo dusobanuye. Ni ukuvuga ngo ababishaka batanga ubuhamya ni ku bushake, kuko atari abantu bose bashobora kujya imbere mu ruhame ngo babivuge ko babana na virusi itera SIDA, cyane cyane kugira ngo bashishikarize abandi kumenya ko virusi itera SIDA igihari. Kubera ko muri iyi minsi akenshi abantu baba bameze na neza, bidufasha kubwira abantu ko ubundi kureba umuntu umurebeye inyuma utamenya ko abana virusi itera SIDA cyangwa atabana nayo. Ibyo rero bikagaruka ko umuntu agomba ku giti cye kwimenya ukamenya ko umuntu wese nta numwe wagombye kwizera igihe cyose wumva ko ugomba gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye ugomba gufata ingamba zo kwikingira kugira ngo utabe wakwandura. Ikindi yari yavuze nibaza ko ari kuri vaccin nta iraboneka, nibaza ko ubwo yenda nta makuru
yavuga ko yabibonye uyu munsi.
Yabonye uyu munsi ntabyo nzi, nzi ko hari ubushakashatsi bugikomeza, ariko vaccin mu by'ukuri nta iraboneka ku ndwara ya SIDA.
Buriya ni ukubitega amaso, buriya ishobora kuzaboneka mu minsi iri imbere.
Yego cyane, kuko ari ama etude ari gukorwa mu bihugu bitandukanye, ari ubushakashatsi buri gukorwa mu bihugu bitandukanye.
Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi, cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda, rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama,
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize,
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mu gitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia, hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda, binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda, RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha y'isaa 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM.
Nimuze dukumira amakimbirane, twimakaze amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanjye,
ni cyawe,
ni cyacu.
Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda, turaganira ku kibazo cy'indwara ya SIDA mu rubyiruko. Turi kumwe na Dr. Placide Mugwaneza wo muri programu irwanya SIDA, kurinda SIDA mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda. Mbere yuko twakira abandi bakunzi b'Ijwi rya Amerika bifuza kubaza, nagira ngo Dr. Mugwaneza mbabaze zimwe mu nzitizi muhura nazo muri urugamba rwo kurwanya SIDA mu Rwanda ni nk'izihe?
Urakoze. Inzitizi nuko nubwo serivisi ziba zihari, nuko nazivuze, hari zo kwigisha, hari na serivisi zibaze zifasha abantu kumenya uko bahagaze, bafata ingamba zo kwirinda, usanga hari igihe zidakoreshwa nk'uko byagombye kugenda. Ikindi tugarutse ku rubyiruko, by'umwihariko hari wakibajije, ni ukuvuga ngo ikibazo cyo kurinda cy'urugamba rwo kurwanya virusi itera SIDA ni ikibazo kireba abantu bose, ntabwo ari Minisiteri y'Ubuzima, ntabwo ari Minisiteri ishinzwe urubyiruko bireba gusa. Ni ukuvuga ngo ni ikintu buri wese yumva ko cyagombye kumureba, niba rutanga inyigisho akazitanga, cyane cyane nk'uko twagarutse ku muryango, ababyeyi ari bo shingiro ry'umuryango bagombye kujya batangira kwigisha abana hakiri kare. Ikindi mbogamizi zibamo nk'uko twigeze kukomoza ku bantu bakora umwuga w'uburaya, nk'uko abatanze ibitekerezo babivuze, harimo ikibazo cy'ubushobozi bukeya, bigatuma nk'abana b'abakobwa bishora mu mwuga w'uburayi. Ibyo rero bigatuma bagira bya byago by'uko bazanga virusi itera SIDA. Muri make ni ibyo naba mvuzeho.
Ntacyo ubwo turashobora gukomeza n'ibindi tukaza kubigeraho. Reka nibutse abatwumva ko baduhamagara kuri 202-441-931, ni ukubanza akamenyeso ko guteranya, hanyuma 202-441-931. Dusubire ku murongo wa telefone twakire Mandela. Uranyumva?
Ndakumva neza.
Urahagana he?
Ndi mu Bushinwa ubu ngubu tuvugana.
Mu Bushinwa muratwumva muri aya masaha?
Urawumva rwose.
Nuko nuko. Mumaze igihe mutwumva se?
Maze igihe mbumva, ngiye mba mbakurikirana online.
Nuko nuko. Hanyuma ikibazo wifuza kubaza cyangwa se igitekerezo wifuza gutanga?
Ndumva kitakwitwa nk'ikibazo muri rusange. ariko nkuko bakomeze kubisobanura uko nabikurikiranye ni byiza kandi sida ko kwikomeje kwiyongera mu gihugu ariko ndibuka nkiga muri secondaire ko twadufite amakle bankisi ashinzwe kurwanya sida ariko ubu ngubu sinzi nimba gihari dukora na PSI ndumva ishobora kuba yararangije imirimo yayo mu Rwanda aba nibazaga ntise izi ngamba leta ifite kugira ngo yongere imbaraga mu bigo by'amashuri dore kurubyiruko rwo kwishora mu busambanyi cyane ubwo umutiza yaza kutubwira n'izo ngamba kugira ngo tukomeze kwicyane murakoze
urakoze cyane Mandela tugushimiye kandi kuba ukurikira radio ijwi rya Amerika
yego murakoze namwe
ugere bihe byiza yeka twakire na Samuel uranyumva
yego ndabumva cyane
wowe uri he Samuel
Cyo ndi mu Burundi.
Yego. Ikibazo cyangwa igitekerezo?
Bo, jewe nagomba mutumire. Kubera ko tuko turaraba umugero wa sida urikura gwira kandi gwira mu muvuduko muremure nko kwamaze kubisigura akakabitwereka. Ariko urikura raba hariho amafagiteri canke se hariho ibituma kenshi bituma uwo mugera wa sida ugwirirana hacacane reka dufate aje ndi mu rwaruka nk'umugwaruka usanga nk'abantu benshi marge ke ubu hari ubukene bwinshi aje usanga abantu ko bahendahendesha ubukene rero hari ikintu gihari nk'umugwaruka nko mu rubyiruko ruko ruriga ubu nibihe bintu ariko bararutegura kugira ngo umuntu umbere ko rukingira uwo mugera wa sida mugana tanzu nuko hariho nuko bo zibira refagiteri favoriza kugango mugera ugirene ugabanuke hakaho rero nkugwaruka gubuka sanga uri mu bukene usanga hari abantu bariko barabutegira mu bwo bukene nyene ugasanga nawe ko barandura nuwo mugera none bariko barategura iki cyo gukingira nkugwaruka uburu ari bo bana b'igihugu cejo kugango babarinde iyo ngwara nico kibazo
ubukene uvuga buteye gute
bono kuvuga hari abantu bahendahendesha abandi ugasanga habayeho impuza bitsina n'umuntu runaka atari kuko yabishatse ariko ari kubera yamufateho ikintu runaka kamba ari kintu akenye kugira arondere ikishobora kumutunga ari nk'umwana wo kwishu w'umunyeshuri kugira ngo ukumbure aronka amavuta n'ibindi to kwisiga n'utundi ugasanga bace banduriraho iyo migera
ariko umutumi
afite ubukene
Ubukene icyo kibazo uvuze ndacyumva ariko hari n'umutumirwa ubushize twaganiriye ku byerekeranye n'ifatwa ku ngufu ry'abana bakobwa we yatubwiraga ko harimo urubyiruko rugira n'ikintu rusigaye rufite n'ikintu kimeze nk'irari rukararikira ibintu rudashoboye kubona bakankubwa umuntu akamushukisha na telefone nziza cyangwa se akenda keza n'ibindi bintu atarakeneye bitari ngombwa ko bigomba kumukururira ibyago nk'ibingi byo kurwara sida ubivugaho iki byo
bo ego nivyo bibaho cyane nivyo biriho kandi biriho cyane nuvuga yamaze kubaho rero abana bajanwa nirari arige bamwe harana jawani nibigezweho cyangwa se bimwe twitango nibisayangana usanga baguye muri zo ngorane nyene
reka none reka duhe umwanya muganga mugwaneza bumvise Mandela mu Bushinwa na Samuel mu Burundi
Mandela icyo yavugaga yagarukagaho ni za club anti-sida ariryo huriro ry'urubyiruko kugira ngo bungurane ibitekerezo cyane cyane mu rwego rwo kwirinda sida no kwigishanya muri rusange nibyo yabiherukaga kera ariko ntubiracyakora ikindi ni uko ubu ngubu by'umwihariko no kugira ihuriro ry'abanyeshuri ubuhagire bahugurwa n'umwarimu mu bigo byisumbuye kugira ngo noneho ajye afasha rwa rubyiruko mu mahuriro yabo gusungurana ibitekerezo
yavuga ko bakoranaga na PSI yibazaga n'ibigikora cyangwa yaba yarahagaze
nibyo koko PSI yarahagaze ariko hari undi muterankunga uhari witwa SSH ariko by'umwihariko noneho ibikorwa bimwe byakorwaga na PSI byagiye bifatwa na minisiteri zifite izo nshingano mu mashuri niyo mpamvu navuga ngo ubukuru minisiteri ishinzwe amashuri ishyizeho gahunda yo kwigisha noneho n'abarimu bazajya bafasha guhuza ibikorwa byayo mahuriro y'urubyiruko ariyo Club on TSIDA.
Naho Samuel we yagarukaga ku kibazo cy'ubukene, hari icyo mwabivugaho?
Nari nigeze kubikomozaho ko kubera ikibazo cy'ubukene hari bamwe bafata inzira ntibanavuga yoroshye yo guhita bishora nko mu mwuga w'ubwaya, ariko nk'uko wabivuze neza koko hari abajyamo kubera irari no gushaka ibirenze ubwabyo. Bibaza ko ari inshingano yacu nk'abakora muri gahunda n'ababyeyi n'abandi bantu bose bo mu miryango nyarwanda cyangwa i Burundi n'ahandi hose, kugira ngo bajye bigisha abantu. Ushobora kugenda ukurikiye iyo telefone, ariko ikizakuraho kikaba imbogamizi y'ubuzima bwawe bwose. Nubwo imiti hari myinshi byose, ariko nibaza ko ntawakwifuza ko umwana we amaboko y'igihugu cy'ejo yarwara virusi.
Twakire na Jean Marie ku murongo wa telefone, uranyumva?
Ndabumva.
Urahagana he?
Ubu tuganira, ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Gisa n'ikibazo cyangwa ikaba n'intera, nanjye ndashaka kubaza uwo mutumire. Kuko jye nanjye ndiko ndumviriza aho mperereye ngaha mu Burundi, ikiza cyaza gisa n'igikomeye rwose. Halo?
Turakumva, komeza.
Moje nagira n'ubwoba kubera uri kurara nk'uwo mubare mwatanze kuri Demire Kenze Onitida yasohoye. Naho aba ari ku isi yose, mugabo ndazi aho mpereye, naho wumva hirya no hino muri karitsiye kuba ngo nakaragwaye ngo mugera wundi nawe kumara we, kandi uri kurara ugasanga rimwe na rimwe nize kubera bari pimishije. Rero nagomba kubaza uwo mudogiteri. Halo?
Turakumva.
Nagomba kubaza umuganga w'umudogiteri bobo ukuntu baba ariko barabikora mu Rwanda, kugira ngo icyo kiza, kuko nigize kumva umenga ibiharuro bobo ntibiri hejuru, kuko no mu bundi hoho uri kuragerageza kuraba ibyo maze gusoma biharuro n'ibyinshi naho ntabyibuka aho ndi ngo ndabibasomere numve. Mugabo ho n'izishi rwose. Rero nagomba ndamubaze ibinye bo bashize imbere by'ubumenyi cyangwa ubutumwa bakutanga ku dupapuro cyangwa mu ndirimbo cyangwa ashisha mu biganiro cyangwa n'uwafata yuza makrebe antisida, ikintu umuti nk'icigwa bamaze kubonamo bavuga ati iki kintu wo gishyira imbere cyo shobora indwara rwose burundu, mbe no kwica umuntu akayica muri ino pe kubera n'indwara ikomakomeye. Akitubwire kugira ngo dushobore kukimenya n'umuntu yaba ahariho yaba ari hose ashobore kugendera ko aba aracyifashisha hamwe cyo bakihari. Ibintu ni kugaruka ko byose byagiye bivuga by'ubukene nabyo biri mu bituma mugwaruka, kubera ubu usanga ubuzi bwarabuze, ariko barandura ibintu byadakubera ariko bahindisha ibintu biriya ahandi ngo bagomba kuronderwa ubu amikoro y'ukuntu bo baho.
Alo, turakumva rwose, urakoze Jean Marie. Reka muhe umwanya
cyane. Murakoze.
Muganga Mugwaneza, Jean Marie ati ikintu mwashyira imbere cyangwa se mwavuga ko cyafashije cyane cyangwa gishobora gufasha guhashya indwara mu byo mukora, mu byo mwagiye mutubwira, ni ikihe mwumva gishobora kuba cyafasha n'ahandi mukurikiza ibyo mwabonye?
Turakoze kuri icyo kibazo cyiza abajije. Icyo twakoze cy'umwihariko nk'igihugu cy'u Rwanda, cyane cyane nk'uko nawaze mbigarukaho mbere, gutanga serivisi. Serivisi itari imwe, serivisi ikomatanyije. Irimo kwigisha, ariko harimo no kugeza ku baturage serivisi zibafasha kwirinda. Izo kwa muganga rwari ukwigisha, ariko noneho hari za zimwe zo kwipimisha. Abipimishije barwaye bakamenya uko bafata imiti bakayihabwa, abasanzwe ari bazima nabo bagahabwa inyigisho z'ukuntu bagombye kuguma ari bazima. Ni ukuvuga ngo rero nta kintu na kimwe wavuga ngo igisubizo kimwe kirahagije ngo uce indwara ya SIDA mu bantu bakomeje. Ni ukuvuga ngo kandi kuko indwara ya SIDA ijyana n'imyitwarire, ni ikintu cyo guhozaho kwigisha abantu no kubaha ubumenyi. Ikindi bikaba uruhare rwa buri muntu wese.
Yego.
Kuko ushobora kwigisha, ariko umuntu ku giti cye ni ugomba gufata ingamba. Uyu munsi ndi muzima nzaharanira ko nkomeza ndi muzima.
Yego rwose ndabashimiye cyane.
Ngomba guharanira ko nta muntu nzanze.
Dr. Placide Mugwaneza ndabashimiye cyane kuri ibisobanuro mwaduhaye muri kiganiro. Ngashimira abaduhamagaye n'abandi mwese twari kumwe batwumvise n'abatwumviraga kure cyane iyo mu Bushinwa. Mwakoze cyane bari mu Burundi, mu Rwanda, no ku mugabane w'Uburayi n'ahandi hose no muri Uganda. Mugire ibihe byiza.